dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Dusangira ijambo yacu ya none iribanda ku kibazo cy'imiyoborere mu Rwanda ikigaragara mu ruhuri rw'ibibazo. Imiyoborere ishobora gufatwa nk'umusingi w'iterambere ry'igihugu n'abagituye iyo yagenze neza. Ku rundi ruhande ishobora no gusubiza inyuma iryo terambere igihe yaramuka itagenze neza. Imyaka ibaye myinshi mu Rwanda humvikana ikibazo cy'imiyoborere, aho abategetsi bamwe bihunze inshingano ubundi bagatanga serivisi zitanoze ku bashinzwe. By'umwihariko dusangira ijambo yacu iribanda ku mbwirwaruhame y'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugeza ku bandi bategetsi mu mpera z'ukwa gatatu y'umwaka. Abo bategetsi barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari basaga 2000 mu gihugu hose bari basoje ingando inkumba mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Aba bahawe izina rya rushingwangerero. Ijambo umukuru w'u Rwanda yabagejejeho ahanini ryibanze ku kongera kwibutsa ko bagomba kwita ku nshingano zabo mu nyungu za rubanda. Abayobora utugari ijambo rya Bwana Kagame ryari rigamije guha ubutumwa gusa, ahubwo byumvikana ko ari abategetsi muri rusange, kuko hari abavuga ko hamwe muri za minisiteri abategetsi bakuru batumvikana bagakorana batavugana ngo basenyere umugozi umwe bikazagira ingaruka ku baturage. Muri iki kiganiro turabasubiriramo amwe mu magambo ya Perezida Kagame. Turumva kandi icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bavuga kuri iyi ngingo y'imiyoborere Perezida Kagame avuga ko idahwitse. Twumve n'abasesenguzi mu bya politiki uko babona iyi ngingo. Ntitwibagirwa na bamwe mu bagenewe ubwo butumwa. Ikaze mu kiganiro aha Perezida Kagame yumvikanishaga ko hari byinshi bidakwiye byagombye guhinduka.
Ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko Abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko Abanyarwanda banga umugayo, Abanyarwanda ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu Kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baravuze batagira innocence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu birahuje bihora bimeze nk'iki mbese cyondo birahuje bifobagana bitagiramo akantu gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho. Abanyarwanda muri aho n'ibibi kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho cyo gusubiraho mukuru muto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umwete ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko bimeze muri ibi bintu biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bitabe bikaba ibintu bijyana ni amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano bayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo, nuko mumeze.
Imbona nkubone Perezida Kagame ntabura guhata ibibazo by'umusubirizo abategetsi babatujuje inshingano. Aha hari hatahiwe Madamu Solange Mutesi wayoboraga akarere ka Kicukiro na Bwana Prudence Rubingisa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ku ngingo y'imyubakire.
Administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ugomba kuba ari hano ari he? Aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro nari kumwe n'aba Prime Minister nari kumwe n'aba Ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara ndabibuka twari kumwe waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka
yego ndabyibuka ni ko wa Perezida Afurika
ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo
yego ndabyibuka
hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura usanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi
ndabizi nyakubahwa Egiserensi
aha rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera ngira Prime Minister ngira n'abandi bashinzwe ngira ngo na Minister of Infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze ugakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo ari bo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye ngomba gukorwa byasubiye inyuma dushaka ko mubisobanurira icyabaye mpere kuri wowe wowe uba wicaye ndaza kukubaza
murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika cya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda
nta mbabazi nkeneye gusobanura wowe nsobanurira ibyo nakubajije
mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannike dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa
cyageze bite
dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aha kiboneye
ngo mwageze mute mwaramwegereye
twaramuhamagaye
yavuga ibyo wavuze mbere
twaramuhamagaye
baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera
twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye
baramuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira ntabwo byibuka
ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mike
icyangombwa cyararangiye
cyararengeje igihe
ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko
iyo
ntaza ntabwo baba barabimenye
icyo twasabiye imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ariko imbabazi ni iziki njye nta by'imbabazi byihoreje ndashaka kugera ku bikorwa mwaramuhamagaye usanga icyangombwa cyararangiye ubu icyo kibazo ni kimwe
tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa kurwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nacyo
twavuga ubu ikibazo cyawe ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe
ikibazo ufite ni uko ntabikurikiranye hakiri kare
uba nahari ariko gukorera urahaba ukurikirana ibyaha nibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo kuko ugatinyuka ukaba ukiri hariyo ukiri n'umuyobozi.
Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Imbabazi zirankikize niba imbabazi usaba ndazivanamo iki ndazikoresha iki? Nazisabye ndaziguhaye havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinga ukagaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuza. Ni iki? Imbabazi niko kazi kwirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze? Nawe bamwiye kuri nyir'inzu aba hanze cyangwa?
Yego, uyu mo hariya nyakubahwa.
Eke?
Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Wowe?
Yego.
Nyir'inzu we?
Uriya mugabo.
Uriya
mutungo nawe ntihaba, aba muri Kicukiro.
So mukibanira muri Kicukiro gusa, ntagire ikintu mukora. Niyo umuntu yaje atakibereka, ntagire icyo ukora. Icyo habereye ni iki se none? Nk'umuyobozi uhabereye iki?
Ubu turagezaho iki kiganiro. Soranje Umutesi wategekaga Kicukiro yahise yirukanwa mu kazi. Tumaze kumvira ijambo rya Perezida Kagame, twanabajije abo yaribwiraga. Bwana Usengimana Kalisa ayobora akagari ka Bibungo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Nasigaranye ibintu bitatu bikomeye, harimo ikijyanye n'igwingira ry'abana, aho yatugaragarije ko bibabaje kubona igihugu gitanga ibishoboka byose kugira ngo abana bave mu mirire mibi mu igwingira, ariko ntihagire igihinduka. Ndetse yatugaragarije n'ikibazo cy'abana batishuri, atwereka n'uburemere gifite. Twebwe nk'aba rukingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari twari duteraniye mu Ntare Arena, twabonye ko bikomeye, kandi twahise dufata ingamba zikomeye zo kurandura no guca burundu icyitwa abana batishuri n'imirire mibi. Aho yagarutse ku kintu kijyanye no kutavugisha ukuri kurebanaho, yatugaragarije ko dukwiye gukora ibishoboka byose, nubwo twabwira twaba tuzi neza ko adakwiye kubyumva, ariko tugomba kumubwira uruhare rwacu rukaba rurangiye. Ndetse yagarutse ku kintu kijyanye n'isuku, aho dutuye, aho dukorera mu giturage, nacyo kikaba kiri mu bintu twindinze imbere, twashyize imbere nka ba rushingwangerero bari mu Ntare Arena. Twasohotse muri icyo kigo cyangwa se aho twari twateraniye, twiyemeje kwimakaza isuku ndetse no kwigisha abaturage ibijyanye n'ururimi.
Yabanenze ku kuba mutavugana muri rusange nk'abayobozi, wabona ikosa nturivuge na kugira ngo ibintu bibashe kuba byakosoka. Nkababaza, ubundi byapfiraga he?
Urakoze. Ikibazo aho byapfiraga tugaragarije cyangwa se natwe twayasuzumye, dusanga imikoranire itari myiza, aho gukorana n'umukozi mugenzi wawe ntimuhana amakuru. Duhanye urugero rumwe rw'aho mushobora kuba mukora mu biro bimwe, umwe akajya mu nama undi atabashije kujyamo, aho kugira ngo aguhe amakuru mufatanye gukemura ikibazo cy'uwagiye mu nama bamubwiye, yazongera kubibazwa akagaragaza ko icyo gihe atarahari. Byagaragaye rero ko biteza ikibazo, ndetse na gahunda yo gushyirwa mu bikorwa ntishoboke, tukaba twarabonye ko bituma imigendere n'imitangire ya serivisi bigaragara ko biteza ikibazo. Tukaba twarahavuye dufashe ingamba ko abo dukorana mu mirimo yacu ya buri munsi na ba rushingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari dukwiye kuvuga, kuko byagaragaye ko kutavugana, kudahana amakuru bituma rimwe na rimwe akazi gapfa, ndetse n'umuturage ntahabwe serivisi neza nk'uko umukuru w'igihugu abyifuza.
Mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turarebera hamwe ingingo y'imiyoborere ikirimo igitotsi mu Rwanda. Kuri mikoro muracyumva Ehwa Yirubusa. Muri iki kiganiro Ijwi ry'Amerika yahaye ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, iperezida w'ishyaka Daruka Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda.
Urakoze. Kugira ngo bibyumvikane neza, reka utangishe shumuri rusange ya kira kiganiro cyose igaragaza ko muri Rwanda dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo bita accountability perezida akubwira kunda kukigarukaho no kwa abantu babazwa inshingano iyo urebye raporo ya banki y'isi iyo bavuga ku bijyanye n'imiyoborere yo mu gihugu cyacu usanga bagaragaza ko ku miyoborere ikintu cyitwa kubazwa inshingano ni uguhabwa ijambo ku muturage uyoborwa mu bimukorerwa turi hasi dufite amanota make cyane iki kibazo giterwa n'iki giterwa n'uko tuba dufite ishyaka rimwe rikomeye ryitwa ngo rimoteri hakaba n'andi arisabikiyeho nta demokarasi dufite mu gihugu cyacu none niba ushaka guhanganisha ibitekerezo abantu bavuga bati barimo gutegeka bavuga bati nitutareba neza hari andi mashyaka atari mu butegetsi azaza dukureho kubera ko tutari gukora neza ariko kuba dufite ubutegetsi bw'ishyaka rimwe n'andi mashyaka ashamikiyeho basi n'abareba mu cyerekezo kimwe kuko gupiganisha ibitekerezo byubaka igihugu ntacyo dufite ndetse iyo niyo narengeje nta nubwo binyemerwa hano mu gihugu cyacu usanga ababitanga natwe tubitanga dufatwa nk'abanzi ugasanga nyine aricyo bifata ingaruka rero z'ibyo bintu kuba dufite abantu batemera ibitekerezo by'abandi ni izi ngizi nyine uzasanga aho gukorera bashyize imbere inyungu zabo bayobora aho gusanga ikibashishikaje ni ugushimashima no gushimisha irya shyaka rifite imbaraga rya shyaka rivuga ngo ni ryo moteri aho rero niho uzasanga imiyoborere rimwe na rimwe imeze kuriya nta nubwo ishobora no guhinduka kuko nyine hazamo ikibazo cya ruswa hazamo ikibazo cy'ikimenyane hazamo n'ikibazo cy'uko abantu baziranye ukeneye wabo n'ikibazo cy'ikoko
ariko perezida Kagame arasa naho abatumye bakababaza ngo ni gute mutavugana na gute ibintu bipfa mureba niba rindi iryo shyaka uvuga riri ku butegetsi kuki bo ubwabo batavugana badatinyuka umwe ngo abwire mugenzi we ati kiriya ni kiri nk'uko perezida Kagame abivuga
reka kubwire nyine igihe aho ubutegetsi bushingiye ari ugushimashima no gushimishisha atari ku butegetsi mba abantu bahari ntabwo bazajya hariya umwe ngo abwirize reka ngo urugero rworoshye cyane hari ikintu gisa icyo cyo kuvuga abantu badakorana kubera guhimana kubera nyine umwe ntabwo ari kureba ngo avuge ati ngiye mu cyo nkunze gukorera ni inyungu z'igihugu ni igihugu nabo nshinzwe aho warareba kuvuga ati hariya hari ishyaka ngomba gushimisha ngomba n'ubugenya bikire rusororo mbabwiriza uriya muntu ni umwanzi w'igihugu ndabizi avugana ingabire ndabizi avugana n'ibigarasha biri hanze uwo muntu ugasanga icyo kintu nicyo asize imbere kuko icyo kintu cyitwa umwanzi w'igihugu kiri mu bintu cyangiza igihugu gituma adashobora no gukorana kuko umwe aravuga ati ntabwo we akorera igihugu arakora gusa kuvuga ati ngenda agatambikana uriya muntu twibuka buriya bamoshi bakunze avuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika nta mwanya wo gukora dufite twirirwa dusimbuka imitego twirirwa duteganya kugira ngo bateganye imitego turi muri demokarasi ntabwo abantu bakorwa bateganya imitego buri wese yarangiza inshingano ze ariko kubera ko kagamo ryajwi rya oposisiyo ryo kuvuga riti ibi ntabwo bigenda neza bigomba gukosorwa mukaba muzi muri ku butegetsi ntabwo bakorwa muteganya imitego ahubwo mwirirwa muvuga muti nitudakosora neza ibintu andi mashyaka atari mu buyobozi uyu munsi ejo aziyamamaze afate ubutegetsi akore neza abaturage bayashimye ariko kuko bazi ko urubuga bararwihariye bakubiriye n'abandi bashobora kujyamo bituma nyine kandi ikibazo bo bakirirwa bateganya imitego hagati yabo ntawe uzi uhari ntarenze kuri buzahuke iyo umuntu mubwiye ngo uramuze n'umwanzi w'igihugu ukajya muri minisiteri muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga bikaba gushya ukajya muri magendo bikaba gushya uramuze n'umwanzi w'igihugu mbese serivisi eshatu zinyuranye ziri ahantu hatandukanye abo bantu nabo bibukira neza abo bita abanzi b'igihugu nabo hari uwo bafite icyo bapfa azamugira kuri se w'umwanzi w'igihugu nuko ibyo bintu bikaba uherekana ugasanga ntaraha serivisi kuwazi nuko ibindi bigahagara ngo ntabwo udushobora kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko icyo kintu cyose kibakinyeho muri ubwo buryo ntabwo bizakunda
ku bwanyu mu mboni y'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umutegetsi wari wicaye hariya wabwirwaga ariya magambo perezida Kagame yavugaga byumvikanaga ko anakomeye yagombye kuba yaratahanye iki
ndetse azatahana ariya magambo ndetse n'ubwa mbere perezida Kagame yavuze arabivuga abantu bamwe ndetse akanabirukana tukabibona kubera ko makosa bakoze bwacya bagahabwa indi myanya ntacyo batahana kuko bazi ko cyatse imimenyane gituma bahora bizungurukaho nuko uyu munsi wenda baramuhagarika igihe gito hanyuma ejo bazamwira umurava mushyira ahandi hanyuma bikore gutyo ntabwo bishobora guhinduka ntabwo bishobora guhinduka tudahana tutubatse tutemera kwa amahame ya demokarasi afata imisano mu gihugu cyacu ibintu by'ikene wabo no mu myangire n'ikimenyane bikava ko narwo ruswa ntituruka kuri icyo kimenyane n'ikene wabo kuko iyo atari adafite umujenerali hejuru umukingiye ikibaba cyangwa n'umuntu wo mu itaka umukingiye ikibaba agatanga ruswa bikomeye hanyuma dubayi yubaka amazu atenyuke tubona hariya perezida wa repubulika arimo abivuga ariko ntabwo bizavuga ko buzaca tukongera tukora n'ibindi byakozwe
ku bwanyu byagombye kugenda bite
ikigomba gukorwa ni uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagombye guha urubuga n'abantu batabona ibiki kimwe nabo tukubaka amahame ya demokarasi agafatiriza hano mu gihugu cyacu tugaranye kubaka igihugu kigenda ku mategeko amategeko hari akubahizwa kandi agashyirwa twese abanyarwanda mu buryo bumwe hanyuma icyo gihe abanyarwanda ntitureke imbere y'amategeko nta muntu uzitwaza ngo uriya n'umwanzi w'igihugu nta muntu uzitwaza kuvuga ngo ugende minisita wowe uranyunganiye ariko ntabwo ndi buguhe amahame ndibakunze nka perezida wa repubulika yabivugaga kuko wese azaba afite itegeko rimeze nk'imbaho rimukingira nuko ntawe uzapfa kukwirukana gusa ngo kubera ko wenda utashimishije ishyaka ahubwo azarevuga ati kubera ko njye nangije inshingano zanjye akakwereka ko nangije inshingano ze ariko uyu munsi umuntu arakubwira ati ariko wambaye kuriya n'umwanzi w'igihugu n'uriya nawe uriya n'umwanzi w'igihugu ni uko utabizi nuko ibintu bigapfa gutyo kuko ntazubahirizwa amategeko ahubwo hagenda ku bintu bya munyagire bya ruswa by'ikimenyane n'ikintu wazo
ku musozo w'iki kiganiro nk'uko nari nabibasezeranije ijwi rya amerika yababarije abasesenguzi mu bya politiki uko babona ingingo y'imiyoborere mu rwanda bwana joseph sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda asigaye ba ku mugabane wa amerika mu kiganiro na mugenzi wanjye timu ishimwe yabanje kumubwira uko yakiriye ubutumwa perezida kagame yageneye abandi bategetsi
yanabonye muri rusange atari ikiganiro kibi uretse na hari amagambo amwe n'amwe yagiye akoreshwa hariya jambo yavugaga ngo biramubaza kuba umwe mu banyarwanda ngira ngo icyo bigaragaza ni uko wenda hari iyo umuntu avuga disikuru cyangwa atayiteguye hari igihe ijambo rigatambuka nk'uko yabyifuzaga icyo yashaka kuvuga kirumvikana ariko wenda hari umukuru w'igihugu kuvuga ko bimubabaza kuba umunyarwanda ntabwo ari byiza wenda hari ahubwo yakabwiye ati hari amafuti ya n'aya nimureke turebe uburyo twayakosora kugira ngo u rwanda rw'ejo ruzajya rutanga ubu ngubu ariko ubundi rero urebye muri rusange ibyo yagaye abanyarwanda kugira ngo n'abandi bajye babivuga iyo baganira hagati yabo ibintu by'uko abanyarwanda usanga nubwo atari bose ariko hari abantu babeshya ugasanga barabeshyerana ugasanga barasebanya ugasanga ni bari muri bya bindi byanjye mukenda muke ugasanga ibyo bakoze hari igihe basondeka bagahakwa ugasanga baragenda bahakirizwa abandi ni ibintu by'amafuti ari nabyo nyine bigenda bikagusha ku bintu bitaba ahandi nka biriya byabaye mu rwanda nka jenoside yabaye nta handi bintu nka biriya biba ku bantu baturanye basangiye reba umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri hanze uko zingana ni ibintu by'amafuti bihari tekereza ko nk'abanyarwanda twagombye kumenya ko dufite intege zitari nkeya kandi ko izo ntege dukwiriye kuzishakira ibisubizo
umwarimu uvuze ko gukoresha ijambo nka ririya wenda bitari bikwiriye ariko kandi byari na ngombwa umuntu yakumva icyo yashatse kuvuga ariko se mwebwe mwabyakiriye gute
umva ntabwo nabitinzeho njyewe ahubwo ikintu nabitinzeho muri rusange nyine ni iryo jambo wenda yakoresha atagombye gukoresha wenda hari nk'umukuru w'igihugu umuturage usanzwe ushobora kuvuga ibintu nka biriya ariko nk'umukuru w'igihugu yagombye gutanga icyizere ku banyarwanda kubabwira ko nubwo hari ibibazo bikomeye ibi n'ibi ariko twabibonera ibisubizo naho ngaho ahandi ariko ngira ngo muri rusange ntabwo ari ikintu gishyashya nabonye ahubwo mu biganiro nka biriya hari ukuntu hakunze kuvugira ukuri kose nyine cyane cyane ariko icyo ntakunda ni kuriya ushobora guhagurutsa umuyobozi n'uyu akasa naho amugaraguje agati ka rubanda nibaza ndetse umugabo nk'uriya bagaraguza agati ka rubanda kuri televiziyo umugore we uri gukurikira ikiganiro abana be bari gukurikira ikiganiro abakozi be muri minisiteri bakurikirana icyo kiganiro buriya barabyakira batese bazongera bamwubahe ugasanga ikibazo cyangwa se ukabona nk'umudamu nk'uriya baramuhagurukije yego hari ibintu nyine bitagenze neza ariko baramuhagurukije basa naho bamugaraguje agati ese ubwo umugabo wo ahari koko yumva mbere watese abana babikurikira kuri televiziyo babyakira ku buryo usanga ibintu nka biriya wenda hari byagombye kuba ariko bitari kuri televiziyo bitari ku karubanda kuko abakozi iyo mukorana urabubaha ubaha icyubahiro kibakwiye ukababwiza ukuri ukabacyamura nyine ku mafuti bakora ariko ntibashyirwe ku karubanda ntekereza ko n'imitegekere ni nk'ibyo wakwita leadership style ya kagame uburyo ayobora nibyo bimubereye we nari nabyo bituma hari igihe hatagomba kubatakagezeho ariko njyewe ku bwanjye kubindeba gutaranga abayobozi ku karubanda numva njyewe ku bwanjye bimbangamiye ashoboye kubihindura byaba ari byiza noneho nacyo yari twavugaga nyine cyo kutavuga ngo biramubabaza kuba ari umwe mu banyarwanda numva ko ubutaha yarebe uburyo abigira akunda ariko ntavuge nk'ayo magambo ari ariko ibyo ntibikuraho ko abanyarwanda dufite ibintu bikabije kubeshya kubeshyera abandi gusebanya gusondeka ntukore ibintu ugomba kubikora ugakorera kujijishaho kugira ngo ukore ubikore ku mutimanama wawe ko ibyo ugomba gukora ugomba kubikora kandi ukabikora neza kandi ukabikora mu gihe ibyo ni ibintu tugomba kumenya tukabihuza nenge tukareba n'ukuntu twazikuraho hari n'ibindi bintu byo kugenda ku kene wabo ugasanga mwene wanyu niba yakoze amafuti uramuhishira nyamara kandi ayo mafuti afite ingaruka ku nyungu rusange z'abanyarwanda ibyo ni amakosa no kutavuga ukuri ngo uvuge ibintu niba ubyanze mu bwuke ndabyanze niba ubikunze ngo ndabikunze aho ugasanga ushaka kuvuga amagambo anezeza ubwira uzarebe niba ubwira perezida wa repubulika ntabwo ushobora gutinya guhita icyo avuga uzarebe abanyarwanda ntabwo ushobora gutinyuka nko kwigaragambya iyo bitababereye kubera ubwoba n'iki cyose ahubwo bakaba bakwemera bakabeshyira abandi bakavuga ibyo batemera kuko abanyarwanda bazi ubwenge ariko bazi ubwenge hari igihe bukoresha mu bintu by'amafuti y'ubucakura bigaritse ibyo rero bakora ibintu kuko bikwiye gukosorwa
perezida Kagame mu ijambo rye yatinze cyane ku bayobozi badakorera hamwe ngo buzuze inshingano mu nyungu za rubanda ku bwanyu musanga uko kutavugana kudashyira hamwe bishingiye ku ki
ntabwo nzi mu rwanda impamvu nyine batabikora ubundi abantu bakora muri minisiteri imwe minisitire na minisitire wundi umwungirije n'abayobozi bandi bagombye kujya hamwe bakaganira ku bibazo byose bagapanga ibyo bagomba gukora byose bakabishyira hamwe kuba rero batakorera hamwe hari n'ikintu cyo gupiganwa ko gushaka ko undi mugenzi wawe mukorana bigaragara ko ari umunyamafuti wenda ejo ukamusimbura ukajya kuregana n'utuntu nk'utwo ariko nabyo biva no mu buyobozi kuko uzarebe hari igihe bashyiraho abayobozi batumvikana kugira ngo bazajye batanga amakuru atandukanye aho kugira ngo bashyiramo bapinganye kuko rero ugomba gukosorwa kuri urwego rw'ubuyobozi ugashyiraho abantu wumva koko bashobora gushyira hamwe ugashyiraho minisitire ukamuha n'abantu ubona yisangamo wenda yagize n'uruhare rwo guhitamo nk'umuminisitiri umwungirije cyangwa se niba kandi minisitiri umwungirije ariko byibura nk'abayobozi banyu sekiriteri jenerali n'isekiriteri jenerali n'isekiriteri egizekitifu n'abayobozi banyu ku nzego zo hasi akaba yagize uruhare rwo kubashaka akagira n'uruhare rwo kuba yavuga ati abantu bakwiye kuvaho ariko niba abantu mukorana utabateye ijambo biranumvikana ko abo bantu bari no hasi yaba hari igihe batazishimira cyangwa ngo bagire tuzi yasi yo kugira ngo bungurane ibitekerezo mu gukorera hamwe
murebeye iri jambo mu mboni ya politiki rivuze iki rishobora kuzana izihe mpinduka muri politiki y'igihugu
nta mpinduka mbona zindi kubera iri jambo ry'ejo bundi yagize ariko ntekereza ko kuzana abayobozi bose bo mu nzego zo hasi bakicarana na minisitiri w'intebe bakicarana na minisitiri ubakuriye bakicarana na perezida wa repubulika bakungurana ibitekerezo kuko ntekereza ko wenda hari bagize igihe cyo kwicara bakungurana ibitekerezo ntabwo banakurikiza ibyo bakoze byose ariko poritiki yo kuvuga ngo abayobozi bo mu nzego zo hasi bahure n'abayobozi bo hejuru baganire ibibazo biriho baganire ibyo bagezeho noneho banagire plan bagire bapange ibigomba gukorwa kugira ngo bateze abaturage imbere bumva ko ari igitekerezo cyiza
inshuti bakunzi bacu kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro dusangira ijambo twari twabateguriye tugisoreza aha nshimiye buri wese ku musanzu we yagize mu kiganiro ndetse na timu ishimwe twafatanyije kukibagezaho abadukurikiye namwe mudahwema kudukurikira ndabashimiye mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na eho ugira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa utugejejeho ikiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose